Ayo, ho, ho, ho. Ni maganji tena na jogo mdogo. Ey, ey. Ey, ey, ey. Oh, oh, oh. Ey, ey. Oh, 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 oh.
Lifetime
kwangu baby girl, nitazidi kupenda mama. Iwe leo, iwe kesho, nitazidi kukupenda my love. Lifetime kwangu baby girl, nitazidi kupenda mama. Iwe leo, iwe kesho, nitazidi kukupenda my love.
Kwa kweli mami sunajua kipenda roda, wajo nyumbani sita kupagawa, nita kupa chochote ata utawala, usiwe na ofukiwa na mi. Mindio wako, utakula kichapo jabe, nitakulinda kama soje shala tupa. Ngani twala kama ndege na mabawa, come twendu choke. Toke twende fakuzu wendi unanifama, wachama fake awatoshi. Wanajua kudeki, usi wape nafasi wape breaki. Mindio real ma, utakula makeki, wacha kusileki. Temu itabaki unataka twende wapi, niko ready, niko setu, siwe na wasiwasi, kama twende basi.
Lifetime kwangu baby girl, nitazidi kupenda mama. Iwe leo, iwe kesho, nitazidi kukupenda my love. Lifetime kwangu baby girl, nitazidi kupenda mama. Iwe leo, iwe kesho, nitazidi kukupenda my love.
Ndego tuwa mti ya pentao, wewe ndi wangu ngao. Natamani kila time niwe na we ata marathao. Nishike mkono twende makao, nikupishe pete uwe wangu wakipeke ma. We ndi uchaguo langu, staki mwingine ila tu. Nimefungua moyo wangu mtulivu juu yako. Umbo lako mzuli malaika unanga kama nyota, nikikutanzama sometimes unanipa jibu lako. Akima nitakula kiapo juu yako, nisha kubana kila kitu chako. So penda mi nisha kupenda, nikupe penzi lako. Hakuna mwingine ila tu, we ndi uchaguo langu. Ngujo nyumbani nikupe penzi lako.
Lifetime kwangu baby girl, nitazidi kupenda mama. Iwe leo, iwe kesho, nitazidi kukupenda my love. Lifetime kwangu baby girl, nitazidi kupenda mama. Iwe leo, iwe kesho, nitazidi kukupenda my love.
Mpenzi, 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 na na na.